Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ibrahim Sanogu to gogi jande fanu hala Mamadou Sama Sibu jam wali sakrabe hedibe. Timminde burandaji hawaludi sambinta manajirle aduna rundu woni sisili kawrtal noga joga balla kabaru hawalu kenzen environnement fudonde alkamsade hande to santon gal yamnirte awgal furuba sankemo. Demal hika 2025-2026 ben fudran yakawere le nukuji yogaji sahal e wuddu leedindi demobe be memi hala kulle kewde sambimbe odo rafi yakawere kiti mbena sudugo sodugol diwawo kanake leedindi na jukiti sudu sariya dabani yela madam bari fudisugo nodude sede en ido Umar Tamli e madani mben toure be do man hala nyande sapo jena juin ningun sema koro jamen hande bete alkamsari sapo idi juin 2025 bismilla sakrabe kawtal noga jogobal do kabaru hawalu fuddan alkamsare hande to santun no sisli o woni timminde bonandaji do hawalu beddi sambinta ben bonandaji hawalu di sambinta manajili anarundu yambiriji di ben yu do teddengal premier ministre general de division Abdoulaye Maiga di bihikadi ngadete e agwal furuba sankemo kanko kiyad amen gondo to santun irene jarawon ko hebane kede fostango alsisi
golleji kewdi ana windi ele hejo galdo kawrtal jonte didi kertanaado hawalu joda halaji do sisilingaji kertanaadi hawalu nyalaade kertanaade labal mo rawbe fayeto hayebe kany ko nande mu em landini kany endu dedo jonte didi kertanaade hawalu mo golleji mudum fuddi santo wari e wakkati mudum region o ana wundi fewde chadel kewde bilide hawaluji le hakkune majji ana tacci ko ledde no yabbitiri muinirde charbon ledde tacci terle ladde de fa wunnira ndiyam defira beda de rafinde nagu o e kulleji kabudi hore san gollirdi kuma nidi o se forale nokko o chadale kasem bilide hawalu ana bunnugol ndiyam dam ndiyam mayo to dental le awgal watte hitani fu le lamu san gidali ana wundi wadde fewde mudum ardo en commune o kanyu en kana wundi wadde imadaraji di wayi fu yalla ana sakko dido bonandaji bilide hawaluji e be gondi do itture tum dati ngaroji latal sababu haybude dan don ndiyam
kawrtal temre jego noga juubal men awgal furuba to santun sanke mo fuddi amben yande 33 le ngalurande tiagal ko kanko gouverneur nuku o yambiri golleji di woni colonel major Ousmane Sankari men golleji di na jukiti hitane fufo jabe 100 ben ngara na hawrtine ton hinade ngal do fina ben o do kabaru fina taw yalam be do famu kedda ko ben kedda men to santu irene jara e do fa sanko Ousmane Nyal bulle sita sidibe
sanke mo hedde yogabe hebude famu keso e natu ndiral hakunde jalleñi le mabbe ana hen o surbaaji debbo nodirteedo jekuliya dakuo njango université catholique de l'Afrique de l'Ouest bamako
mimi wari le nayember yalla mi habami anta kulleji kewdi e fina tawa bobo en don jogi nafa sanne to mena jango fille ko dow dowuji sa naato sa mi habami yawa nukkuji kawnide kewde kuma wo warre mi yawa on nukku
darude nukkuji kaydinide e famude fina tawaji kesi Moussa Sanogo ana welti sanne hawrde gal kawrital dow yidude saarabe mudo ne gidirabe mun
on fait la fête avec
men wonde wadde nayember jati sanke mo men ka e morlam amen fatade mamrab amen yimbe yego antum so wala hono di yembereji a badame ji ndurtale hitane sun wala fa watti sanke mo so e wara fatta yembere mudu
on voit tout le monde
hottinde wide golleji kewdi woni gondi e le go hejo yembereji di ngadan balde joy wonno ko irene jara bin studio tamane jiwde san
sakraba tuta klaj bodu ko bangal bemba am facebook en dun x projet serewul ben yewtagol serewaji transition jamirama e li botu ministry en odo projet hoktotan dubi ben mo fanamul yutude dubi joyi heedin bawdi heedin tinede ben fudude hitane 2025 kanko kanak lidindi general darmi asmi goita fande li kabaru ben kabaru batu ben sargul so sodugol ben diwo kanak lidindi na jokiti den Oumar Tatamli madani touré an hani ben sefari nyande sapu ijana juin luje so sur serendu be do seden ido be ben le kabar mudun ben no goto wono premier ministre do bo wono ko ministre kumni do kabaru ben wakande kalisi den no sur serendu de jabani yela abuka en madame bari filis sugo den no dar be do fufu landino no kabar mudun keddan jangina tunkara ko abuka ministre ki do kabaru kebe ko hanni Moussa Malick sugo do fostango sita sidibe
le premier ministre Oumar Tatamli
kanko premier ministre kidon Oumar Tatamli kay ministre budget kidon Maman Touré men tawta jaati no be yibe didon warta fotta e ngol saragol ana jogi nafa sanne sabli jene leur octobre dun han wadede gabe bantinu ciagan jonte tati joda hala wadado yalla kulliji kewdi ana hebe famel ni ngol tati ngol kite men me kulay fe beta goto ngol saragol be kalne amen wi goto be yibe dogbe leedi Canada woni goddo han tawede fa leedi Comore son be yibe dino fotta e ngol saragol gonga fu famta ga mere yidi ngol saragol wadredo datti laabudi jon gonga hokke gonga felnido du jukke madame Boré Félicissego ko wala seldo jaati kon heppi jaati yalla ngol saragol ana timmo fofita
di dit la vérité que cette affaire finisse
demal hikka 2025-2026 fuddari fe e rakawere le nokuji yogaji sahal e wuddu leedi ndi e le badon di kambe ne demabe hobbe ben yar yeso le gulleji gese telaji di e tawde fuf ben kambe re kumnibe kabar demal service ji di wulti wiide ben dabari fuf yama yalla ben gadamal galla na lato ben hikka kanko Moussa Agmaha hebani dun wonko hebani kede fo sang Ousmane Yal Boule e sita sirbe
to gundam to le region tumbutu e gawo fa yottade muti ndungu o ana wondi e natirinde seeda won ko holtiwide remobe wonbe leede nokuje e koltiwide tidallaaji kewdi wondi be jogi ko tanne golleji mudon
modi singire lokati du moto
watti wadde awdi yottigen gafa handen me fudde golle tofon me woni tidallaaji sanne sabe jian ana derle gese amende nokuje yogaji antondu kam tobata tonti remobe ko heejjodo le genni moti ana woni jewde gese nokuje yogaji kasin sabe leedini wana semme kasin
sini ndungu o taadi nadde leysa hangal e lewuddu leedi meden di wana non dun tagidira ley baleri ndi misalu to kujalato golleji gese puddi jonte kewdi joni doni ko holtiwide remobe yogabe fayse kambe koy mabbe koltiti dallaji yogaji
men fuddi gen soppude haakoji gese amen gafa hannen me wana angere tofon du wana sugil amen sanne mingem awi mutir timmi yogodo awi gerte habu kay bambari me hebe angere faa timmi wondo tofon sunana kam ana toba jaati remo fe goto wala to amen do hannen hebudo kulleji ko wattate habu gollire
ko min dugu sima kor wasoro flo
du woni ko taykita sigaso du horaji humini be demal sigaso hokki tajaral wiide dabreji fu amama yalla ndungu o ana gasa hikka bukari fofana woni horaji agriculture o wakkati to sigaso to
me fuddi gen tourade gese amen remobe ana wondi e golleji nungu jaati dabre fu ko lamo fi hikka yo fabrada amen angereji ka e awdi nanan mudum me wadan nungu lobbo
farine bonne saison
hakkunde taadugul e gikke remobe mali ngadan ka e bawde mumen fu yalla ndungu o ana gasa hikka
hulta wiide to baflaɓe toon le mbiyen commune Kunja ɗumni gellel la handi cumol waɗi bonandaji kewɗi ñande talatare nde mbiyen ɗum laatiki sababu ben sumude ñamduji kewɗi mbiyen dabaji kayno bitkaji nonno ñamdu nguure galleji yimɓe mbiyen yimɓe galleji nguure galleji jeegom alhaali muɗum woni ko Moursa Ele men cumum oɗo sum ndenno ɓe hulti wiide ko kammo wari ko laatiki sababu hadde bonandaji kewɗi ndenno jonki ɗum fof heddaki hen e ɗum woni ko hollita
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yoto meden zoom siran yowi do ben yembe nayabe be ben holta holta wiide sella ka sato fuf soni e kebe hunde ko welta be sikki wala be jigtam fey nyaw mabbe yalla be dor famu kedon ko ha berte be dor fosango sita sidibe
fantayo neyejo watti fu omo woya wi kunkur makko ana nawamo saatude jaati o wawta immo o daro gaadi halaji fu yo saabe o hebe tan o yaltirale galle sa nani on tewta no yaltirta wana fu wawda halde bete goto koddaji makko nodirta do jeneba kay jipin biddo gorko giddi on nani o kabaru tan o harbito immi o joodi nawalaji makko fu timmi o wi kanko ko o yetti Allah omo yima omo muma cagano fuddi di jimi kay e mumugol o sini yaltude o yaw jeewiya gori ko keso kany e koddaji makko o wi e si ko debbo o kanko sikkitaki jaati jeneba ka tampi sanne soni walani o tewtene leddeji njara sabe beewu ana tiidi sanne o wana mawdo fu bangi makko ko holatama di kulleji ana hasi sanne mi yaltami ha bangi makko e si ko debbo kaydu harbitan jaabimo a inna fanta fe fotta er goto a tawam ana lili juuni wi a sella a harbito jaabi e si ko debbo o jonto wonmi ga mi samti fa wodi mi wa imade min daro antontan neyejo wawa selude no milir don imma yesu dan fami witta o bammi taxi goto febe hawre cioggu mudum o naati o taxi o witti micciro don tan wi ana tiidi neddo maram neyejo ga watto hajjile mudum sabi bena hani faabede watti fuso benne tiidallaaji
sakuma hulte wiide ben kawtal ben bimu dido bo dum woni ngenaari ESA Eli ben fuditi denno dum do yu wuntande hore kabaru muside mu inradi finatawa ben di ngala elevi UNESCO den foyotari 2025 on bawi nelude ben maadi muside e natal mu dum no yendo e numero WhatsApp 9726780 madu ngeedo bembal ben pri ESA Eli @gmail.com ma ngeedo ben yello Facebook pri saheli yelon bedro famu o timda kabra jam men secret mi ton wasor fultin himbe ni modon bangani bura men 16 98 56 56 mber sik walu wat takli watante e ko hulto don bangal kuna fun yo 37 321 mer mer non ka fombi fuf budi nokata le telephone djom do sere tour medo magazine yotre dum magazine yu kabaru cella yoydum dum men tialaji di himbe le hebata sabi idi layandi siki wala himbe le hobbe nyaman tufa jabbito higitan jati men kuteji ani kabar mudu jalla be ro famu do ko hani no hani jogorede nyamduji te wattu idi ndi kanko Ousmane Niali Bouli yidi do wotrene himbe le hobbe kedana ko hebne do fo son kanko Alcissé en nyande jom
selim kwando na kwande
yande julde mi nyami tew o fa jabbiti dum latike sababu jati yupude am redde gor no nyami su doktororto doktoro mb wi kam de sabi nyamgol tew
on o gor koni himbe hebe woni hebobe titalaji bangal cellal ciagal julde laye don yo sabe nyamgol jabbitingol tew kedden di sedo foji
min burem do jeami hitane hikka dabaji amen di ana fayno san mi hebi chadele e nyamgol tew o yupi am redde nawol sarab am tamoroni hokki kam mi nyama yalla ana darna reddu gorndu tew o ka hosi nyawnude kam mi nyami ma faja bisi boisson won kon jarmi yalla edu heba waytade mi bami podde du fami sakko reddu gorndu hande kana santi to gonden jon do ka mi darna nyamde tew o faano chantana mi
a julde laye an way hono galle alislamen fu hirsan fandi fu mbalu goto tanka faybe ngala bawde sekrabe mum en dokkan dum en tew le o wattu himbe hewbe nyamata tew faja bito dun ko wawi latade tidal laji do seru mupen le on wakati na chagal mudon docteur Amagara Togo o ando kirino diabetologue les sous docteur CCRF commune goobo
les problèmes à court terme c'est
ko hewe chadel bili de nyamgol tew o ka fu yo sabi ko dum lottaake fa laaba na dum dum defataake fa dum benda chadel bili de reddu goru kay toure dum yo sabi ko yimbe ko nyamata ko deedi mu em jabanta so neddo golle mudum ka nyande tew tam no boyro fu wara matude na wala howru jokole mudum tawa ana nawa dum dade koyde mudum du a tawan ana nawa dum e bandu
teu darne mudon ana mawni sane do gore don ko holtivide andibe kabaru nyamdu ka non be koltivide ciagal juddi laye de teu nyamete sane ana hani himbe joggina nyamgol bibbe ledde yalla ko nyami dun ana waylitirono yafiri docteur Lamine Traoré yo andido kabaru nyamdu gollole direction regionale santé motti
la consommation de la
nyamgol teu be hunene mi bawa yaade fe ciagal mudum gana hani ko do anda no nyamirta tew yalla na heba dawdude sardi tidalaji yogaji bili de wayta gol majju
himbe yogabe koynan tidalaji de kebata ciagal nyamugol tew yogabe du cawran koy mben dun ko dogotere mbi hana wadede be kolitiwide sina hebi tidalaji do huseru mada na du ciagal julde de dum boyi ko buri yontere ana mo en jako yawile suudu dogotor dun ko holtiwide Souleymane Tissougué o infirmier kanko dun directeur technique suudu dogotor gomitugo le cercle bancas
le patient il touche
nyawdo fuso yotti kemen so hakune becce mako e reedu mako o billata mi andam wiide o do nyawdo ka estomac woni mudum sabi so nyaami tew o fa jabbiti dum wayi matude na walla be deedi dogoji yottinta do sabi nyaami tew o fa jabbiti a tawam neba ana heewi hen dum watta so reedu mabbe ana doga nadu yogabe kany en ana tuuta ana haani ko mi jotto cuddo doktoroji dino yaawir yellaabe keba sawude
centre de santé
doktoren be ana baajo jamaare de nyaamire tew hakkilo sabi e mabbe dun renabe nyawuji yogaji ono nyawuji bernde jabbet no dirtaado tipude kanye e cancer ngaji yogaji